si wanachota unyayo, tunatembea na ufagio. Bata umwitumbo lakini anarisha, wazee wa sheria pombe.
Simu yupo magetoni, nataka kwenda nyumbani hata mbele sioni. Shimo yenu kapiga simu yupo magetoni, nataka kwenda nyumbani hata mbele sioni. Yani leo paka chai tarudi asubuhi, yani leo paka chai tarudi asubuhi. Mam tusinune bwana tarudi asubuhi, wana kwa tonani leo tonane. Sijaona tarudi asubuhi, tena nipo bwe. 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 Tagi langu la wagwana napenda kufesha, tena kwenye mitunga napenda kutesha. Kwa kuta wapo baa waache kabisa, mitupa meja hakati pembeni mishisha. Hakuna mambo kuzima paka kuna kucha, hakuna kwenda kulala lemefu wa shuka. Ni mwendo akata tukate paka tunafika, subuhi kifika wana kila mtu pochicha. Oya mani mnaona aje tuwache, au tuendele mnaona aje tuwache. Au tuendele mnaona aje tuwache. Au tuendele mnaona aje tuwache. Au tuendele, 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 tuendele machisi boti, tuendele, tuendele, tuendele paka sana, tuendele, tuendele, tuendele machisi boti, tuendele, tuendele, tuendele. Oya mani yomi tuungi tuwache, au tuendele yomi banke tuwache. Au tuendele miku imbani yache, au niendele na kuka tuwache. Au tuendele, tuendele, tuendele machisi boti, tuendele, tuendele sijaona, tuendele, tuendele machisi boti, tuendele, tuendele. Oya mani momo kilewa sana unakuwa miayosho, chabo boki fesha sana unareta fituko. Migupo kilewa sana unakuwa miayosho, mihido kifesha sana unareta chisi boti unakuwa miayosho. Unareta fituko unakuwa miayosho, unareta paka sama unakuwa miayosho. Unareta fituko unakuwa miayosho, unareta baba fei unakuwa miayosho. Unareta fituko unakuwa miayosho, unareta paka mido. Wesama vipi, tuache au tuendele?
Acha zako mjeuli, mziki biashara.
I cut kona upu, wase wa sheria pombe. Ayo pombe, watoto wabi 13 tukutuni. Sibe bare babadula, chinga akore kwa majanga. Anakubali sana mama mlezi, mama sibe bare. Ula gaidi, watoto wampiji magoe. Wase wanone mshama, kakita. Segega, watoto walindela mobu. Watoto watandare, dogo msomi. Watoto wabishiwe, transporta momo. Msela chabobo, lito. Baba mwana, mkongwe niko. Wasatu sinapili keke, yani mkwengwe. Champion mido. Watoto vingunguti wazi wabichi nyau. Arbana saba mbange nyero bila kari. Wazi wabiza gang, super junkies. Baba mishiru, safachu.